Urwandiko rwa gatatu rwa Yohani. Jyewe umukuru ndakwandikiye Gayo nshuti yanjye nkunda kubera ukuri kw'Imana. Nshuti nkunda, ndakwifuriza kumererwa neza no kuba mutaraga mu mubiri nk'uko uri mutaraga mu mutima. Koko narishimye cyane igihe abavandimwe bamwe bazaga bagahamya ukuntu ukomeye kukuri kw'Imana kandi ukabugenda ukurikiza uko kuri. Nta kintu kinezeza nko kumva ko abana banjye bakurikiza ukuri. Nshuti nkunda, urinda hemuka mu byo ukorera abavandimwe byose, ndetse nubwo baba ari abahandi bahamije iby'urukundo rwawe imbere y'umuryango wa Kristo. Nyamuneka, nk'uko bikwiriye abakozi b'Imana, ni byiza ko ubahambirira impamba bagakomeza urugendo rwabo. Bahagurutse batumwe na Kristo, ntibemera kugira icyo bahabwa n'abatemera Imana yacu. Tugomba kunganira bene abo bantu rero kugira ngo tube dufatanyije nabo kogeza ukuri kw'Imana. Nandikiye umuryango wa Kristo w'iwanyu, ariko Diotrefe ukunda kwiha ubukuru muri mwe ntatwemera. Nicyo gituma ninza nzashyira habona ibyo akora n'ukuntu adusebya akatubeshyera. Si ibyo gusa, yanga no gucumbikira abavandimwe n'abashaka kubakira akabibabuza, ndetse akanabaca mu muryango w'Imana. Nshuti nkunda, ntugakurikize urugero rw'ibibi abandi bakora, ahubwo ujye ukurikiza urugero rwiza. Ukora ibyiza aba ari uw'Imana, naho ukora ibibi aba atarayibona. Demeteriyo we abantu bose bamuvugaho ibyiza, yewe n'ukuri twamamazana ko kurabihamya, ndetse natwe ubwacu turabihamya, kandi uzi ko ibyo duhamya ari ukuri. Nari nshigaje byinshi nakwandikira, ariko sinifuje gukoresha wino n'ikaramu, ahubwo niringiye kuzakubona bidatinze, maze tuvugane amaso ku maso. Gira amahoro, inshuti zawe ziragutashya, nawe dutahirize zacu buri muntu ku giti cye.